haki yako uniponye, unitege sikio lako. Maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu, Bwana, na matendo yangu yapate kibali kwako. Unifundishe Yesu, zibadili fikra zangu, Bwana, yale niso ya jua nijulishe, Bwana. Bwana, naomba
nijifunze kwako,
nijifunze Bwana
kwako,
Yesu wangu,
nijifunze kwako,
wewe
kwako Bwana,
maarifa na hekima Bwana,
nijifunze kwako,
nijifunze kwako.
Siku zote ili hatua zangu zikupendeze Bwana.
Wakati wa vita yangu, ili nisiangamie, unifundishe kupigana, niwe shujaa kama wewe. Unifundishe Yesu, sibadili fikra zangu, yale nisiyoyajua nijulishe Bwana.